Jey no wittari min ta capantati da studio kalangu habaruje fulfulde hande sembe kibaruji me haltana hala basi ko wadande region mo tawa kanyo e tilaberi do leydi Niger dundu kondani do fi ko darto fawar joni rafindena ko hejjele nokkuje den enda Ibrahim Yaya kanyo won ko yewtonto en dum won ko yi e maccu nanne faande horje leydi Niger Mohamed Bazoum wadi jida hakkuno mudu e horebe gube syndicaji gollobe leydi men Niger famanaabe dodu kono secrétaire général mo CDT en faande syndicat goto halna en kandu kono dum be jewtito mu yewtal me pinande studio kalangu kandu wonnana ni fawar joni hono fille ko darto hono basi ko de leydi Niger ko lati du kono ni human right watch kandu wurtini andinordo majjum min jewti e mabbe en nana ko be kali e do ko be ji be gadi jati no dagal yate horebe leydi men Niger hebbe en kor janyalle modon sumana amad janganta habaruji di e fulfulde ko watto so geje habbini leydi Niger sappo e joyon kawon ko wara nayon du konda won ko barmina mobilay tati won ko bonna e faande du konda warbe tonyi be du konda heewbe won ko wara dum won ko wurti e le fawar jondu konda ni hippiter nambi e fotter ko wadi hakkunde soge leydi Niger kanyi himbe wondube kaborebe anda kaydu moy e non dum du konda wada to enda ni hara bani bangu region mo tilaberi nene ne kadum ni micira ni fawar jon kenya wonno ko andinorde enda minister hawjinde sogeji e denagu leydi wurtini television mawdo mo leydi Niger yerno birno be ko kibaruji ni hono fawar jon du kona pelle fellobe ngadi basiji sanne ele nyalade chaktide enda der region mo tawa kanyo tilaberi dum du kona be bari sogeji kanyo be gala sogeji fu dum waddi ko fawar joni hunde wonno beydo subaka Allah fu no enda yerno fawar jondu ko nan jiurden dum ni e le kippitande cagtide wadde enda Ibrahim Yaya goto e fawar jondu ko nan ni tewto lugudunde andal do fi on enda no golatoete international crisis group nan ko haani bandimi tarnal fude Ahmed ko yi e majju e ko waddi dum
ya region na wodi kipitande saatu fu e pelle murtube ngodi no ngada der leydi Niger fuudu yaade to bibbe wuro yeruno min jiri dun le wuro cioma banguza rum darei tilia e anzuru kambe kipitande sogeji no dun wadiri jeddire wittine de kadde iknawen sobirde tawam golleji hinyereji didu wona nano no wadano der funare gurmare mayo Niger jeddi jamoni ko argal sogeji leddi Chad ujunere e kame didi nildama der lawol durwi didde e bidda bonda ku denne organgal buytir sembe kipitande pelle murtude den der nokku on dun sabi koybe tefa du warde far funnange hausare mayo hedde inates ayaru bani bangutilia fayotade tasara denne hunde non ko hana yebede
faut pas écarter
horejo leydi Niger Mohamed Bazoum wadi jidal hakkunde makko e fawar jondu kondani dawrunobe gube joyde syndicaji gollobe leydi meden Niger andanaade gonde no golla do yorno secrétaire général CDT en tawade le goto en mabbe holli o wi be jewti do kulantraje kewde ndaroje fiji din enda fo nani ko halni Nafisa Adamu Sirfo.
Nous avions été rencontrés à la demande.
Min kebi wadde jidal e horejo leydi on den non o wi min imo andi ko baddel satu fu no lawo non bawgol hebande mo sala fitinaaji goddi e rafi pamra gande ni non min ko bondira habaruji yaade to pelle syndicaji din nimbe non baawi hebude lawol famrude o wi du imo hen e tefande mo sala sadormaaji gollobe amma min pamana ko le wakati rafi kajarande nago mo din din tawa bawde dudde dun jamata leydi ni o yetti en pelle syndicaji din ngolliri le zamanuji lamu didi bitinguru lamido mo lomti on min jami o beyda bawde harto labi tefode narral dom misali tefede sawara golle dom kanko horejo leydi on o hoji adi e yidude amin hitane fu manende muradu goddo no wada fu
si la situation l'exige
nanne fawar jondu konda ni kono kon darto horejo leydi to enda Ethiopie kandu konda waddi jahangal leydi men Niger do enda dun du konda Kenya won ko o wari do o waddi jido hakkun makko horejo leydi Mohamed Bazoum be jewdi do kulantraje kewde cagal mo non ko kanko horejo leydi e choppion enda ni o wadi jodo kala hakkol makko hokkobe habaruji bandimi Habibou Garban Tawa ton le yewtande waddu haali hala Niger e Afrique kanyu e faane nyibol paddorgo ndiyan ko ite barrage to endan e choppi.
Minen barkito horejo leydi Bazoum Mohamed do gollal gal leydi Niger watti yeso gandur wida pelle murtibe to be tawafu minen kolla metta berda amin yago e mursereji gondi no gade del leydi din minen bawi wide golle iri goto on ni min goni minen gada min kali do barrage mawdo mo leydi Ethiopie wonno nyiba nokkure indirane abaye wonde do kirol gol no wada himbe chapande jego he joy do herme e gala no nawtoro e hite kuran ko haja woni himbe keba jehol yeso leydi Niger no tawa de leydi tati tawadi der fedde mauni do fi de nako de nation zini denne no handi min pantina
d'apporter des explications
eren tawa e der lewru suma yere nenne ne ka dum waddi ko fawar jon ciumi do na han tawe se sumeke waawa dengal mum anda ko halto anda ko yewtoto dum wono ko ustaz Haladu Yahya latido mbajotodo meden wakati fu halni Hawa Usman handende
elle suffit pas de s'abstenir
wana rafi nyamde e jarde tan watta ko neddo suma yere mun tabintine kulle kewde ngodi de neddo hani hinnadi e mo misali acce yenore goddo nyoude dum 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 fu hunde nan ko hada der dina al-islamagal nyande gon nilado Allah yami e al-islame mudum sumade wakati kumtane denno e warde yama accude suma yere de gorko gon mari yami sukabe rewbe ko nilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi noy be mbawiri sumade hokki gorko on lawol wiya sukabe robe ben karto tutta kaaje e jiijan tawale kartuji mabbe to dum woni mana halde halaji fewreji nilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi mo accay fewre Allah wi yai fu ko jomun sumanto gajabata sumayere jom
nanni faari jondu konna e battagol julde sumayde do enna der gallude nyemey luube kewde sen daari hono kulata ciottede dum woni poli ko nandi e jawle kanye gortode ciede mon don jeenya dum du konna sottobe bi ni dum wadna nani ga Allah e hikka o endan gortode kewde baati kanye jawle Allah e faande nyaaw ko wete grippe aviaire enquête non yowtare de salamatu kadir hoji leeluma ton ko min bonjite fulfulde ba pamade ko jidon no sonne kemi joy chapande joy yottode kemi jeego jawgal ujune kemi nay sabu gortode kay gala hikka jaati nyaaw wari do enda e ladde fu
jawgal lobbal ko furo ciede mum woni ujunere minen de min ciodo yi ladde minen cioda keme jenay na keme jenay
ladde min jaatu min cioda min garda min ujune keme di hande min gona min cionda jawgal keme jetati keme jenay non kam min andan do yaade julde no jokka dum beydireto
to seni neddo wi'a anda ga illaton ladde e jaadi de neddo sodi jaada dum sai ni tafa woron jena la sodi di riba hande ngal wadan keme jena na ujunere
nani ala filla ko darto tugal ko hisinti himbe nyaw coronavirus fuddama illu altinerde enda der region mo doso agadez maradi e zender to enda zender ko watto kure ujunaji temeder enoga e joy kanyon ko heba kano woni dum darakina darnde hono do himbe hembe jeegon tan waawi hedde nonni e der region enda e muyaade majjum yeno docteur Abou Yahya horejo fi ko darto cellal region enda holliri o halni dum ko Ali Keita dum woni be gol be ngada e do fi ngaldo pesogal
nonimbe burube duubi sappo e jeetati yaade dow dun jewta misali lokotorobe sogeji kawjidi fillande enago ardibe saru siji e golobe saru siji me an hore mum nimbe wondube nyaaw tension diabete soku nyaaw sere hautade e nimbe wodube duubi ko burtala soji tati tonibe gonda e nyaaw nyaawuji gon ibe mbawi wadanede tuugangal min kabi do hemre pecce jeegon ko ummoto nimbe miliyoji di e ujunaji keme njena yo chapande njetato e sapo etato yerno men gadire hisabu ami hana kure tufirda ujunaji hamre e laso e jago men kebinoni dum tokkitite du wadede on yi ina jama are wariri handen du idun tilti e neddo fu gado feji hangal no e tufade
voulez même voyager
tati lewru men gonde der mum du wonno ko fa hande battu wada ele kero le duniya fuddo fi yolbinande hokkobe habaruji gam batte be gada golleji mabbe na handere no wodiri dum waddini ko faande fedde witende RJDH latibe kanyum en darna kinani gabbata yitude hakke bibbe adamaabe hokkobe habaruji non be ngadi kambe do haala mabbe haala ka be ngadi kaadu kono wona e do fille be bi sadar maaji no wodi sanne yaade wadde gollal hokkol habaruji di endan dundu kono ko waddi dum do leedi Niger woni tabintinde lawol dumnaade en sappo e jenay fi ko ndarto wadugol basi do internet kany e jukkugoji mudum hawtade e nyaw coronavirus ko war beediti kandu konda dum wadi ko faande be be gadan den no dagal yaati e horebe leedi Niger ko watta ko taweni be ndartino fa woda kulle den enda heba hokkobe habaruji heba golla golle mudum en be buytadu konna teddirka hono ko be jobani jukkugoji do fi ko watte do internet dum enda gam be bi kulle godden don der hen latide yaata e hokkude himbe lawol yolbinenede wada golle mudun de enda ciagal mundu kono RJDH beediti wiide kaseno nodda yaate e kero himbe je gollobe do fi ko darto kokkol habaruji fu kabba ania daro de durwida hawra sembeji mudun en gam batte yita hakkeji mudun e do talki jojjina do fi ko darto hono fawar jontu ko nan gollal ngal fondito Fedele duniya wonde jonde hon wetende Human Rights Watch kandu kondan wurtidi andinore mudum gan kambe be darakina do darne gan hono faande yoltude hakke bibbe adamaabe be bi be ngad nodangal yaade horjo leedi meden Niger Bazou Mohamed gan batte widagol wade e kulantere jeewe do gacceji ko wada e der leedi Niger e do fi rafindena ko woddum enda dum waddi ko faware jontu kondani hono hembe studio kalangu dum wonno tarnal fude Ahmed yewtidi e goto mabbe nani ko halni dum kanyum woni yewtare meden pendinol
Ça fait plusieurs mois déjà qu'on
en wadi lebbi handen ko miden tawa dur ewtinaade filla heera war himbe ko pelle bombe e sogeji gadi da region Tilbury e tawa ille lewru octobre hitane duubi ujuna didi e sappo e jeenay min kebaydu fu berol andinore do ewtinaaki filla o na ko cuudi kite bii do makko nane mobe jukki dalila majju amma miden deki tammude ko der ardangal laamu Bazou Mohamed Gou endan dum hokkan sembe ewtinaaki jidi endan gadi to sadorna
sur les enquêtes.
On gadi filla marti bondi sappo e jeetati e filla golle hirnyere. Olon baay filla naade min do majjina
Oui, bien on a
Gonga min kebi filla mardi bondi e golle hirnyere ko himbe hewbe gadana ko juwani min to pelle bombe misali ko wadi ton enden tilia lewru mars 18 du no wadi du fa handen filla ko wona no wi'e wadama ton enden bani bangu filla golle hirnyere e mardi bondi ko orde sogeji leedi gadi bani bangu anzuru lewru avril tani dubi ujuna didi e laso min bindi talkuru fillaji di enden fu
hegide modon dum e gomnati Niger hani wadude
le Niger
Lady Niger e sogejum no kolni sanne har ko dartani filla labi joddinaadi gan duru didde pelle bombe de denne Bazou Mohamed ardido Lady Niger keso o enden ni no hani tittinkinonu ko watta gonga on enden wurtu himbe anda ko wadi e ko wadaka to hedandu fu sengogon gan himbe cekantaraje den enda hakkilojum en pukku de en dari himbe cekantaraje den endan pelle bombe de no hetorude dum en
extrêmement brutal
kollabe mardi bondi o golle hirnyere noy gada ko jottina mboytali mu en gita hakke mu en
bien est important que
kollol mardi bondi e golle hirnyere di deni neddo no wadda boytali mu no hani no neddo warda ala maji ko sedano gadol majji deni ala maji di enda no kebo no gadde to pelle IRCNDH fedde daranide hakke bibbe adama do der leedi Niger to duro ko watta himbe gita hakkejum en hoya mido wattu du dane kollabe mardi bondi e golle hirnyere fu gara kalano gomnati leedi Niger gadda boytali mu endu yeso tuudi kite leedi ko watta jewtinaaki wade gonga on wurto gomnati leedi Niger kandu dartu to wattu yebare fu der watta du fa hande jewtinaaki wade
et il déclenche des enquêtes.
Et donc, on va vous remercier pour le télé-handé, c'est-à-dire, assalamu alaikum, mbalen, te djanwali.